waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Ra'iisul Wasaare Scott Morrison ayaa sheegay inuu fahamsan yahay carada ay muujiyeen dadka degan goobaha dabku aafeeyey. Ra'iisul Wasaaraha ayaa lagu qasbay inuu si degdeg ah uga baxo kulan uu la lahaa dadka degan Cobago oo ku taala koonfurta bari ee gobolka New South Wales. Markii ay dadku bilaabeen inay cay iyo cabasho isu raaciyaan Ra'iisul Wasaaraha, iyagoo ka cabanayay inaan taageero ku filan lala soo gaarin. Mar ay haweenay diiday inay Ra'iisul Wasaaraha gacan qaado oo salaanto, ayuu gacanta soo qabtay, kadib uu isaga dhaqaaqay iyadoo codsanaysa caawimaad dheeraada oo loo fidiyo ama la siiyo debdemiska New South Wales. Isagoo Ra'iisul Wasaaruhu shir jaraa'id ku qabtay Barnsdale oo Victoria ku taala, ayuu wariye weydiiyey Ra'iisul Wasaaraha inuu sharaxo habdhaqankiisii. Sidan ayayna hadalladay isku tuurtuuleen Ra'iisul Wasaaraha iyo wariyuhu u dhaceen. Waxaan u joognaa inaannu dadka u caawino si kasta oo awooddeenna ah, hase yeeshee wariyaha ayaa hadalka ka boobay oo ku yiri, umay muuqan inaad caawinaysay, anoo ku ixtiraamaya umay ekayn inaad caawinaysay. Markii haweenay ay walaaceeda kuu sheegtay kumaad farxin, waadna ka dhaqaaqday, ayuu Ra'iisul Wasaaraha ku yiri ama weydiiyey wariyuhu. Masaasaa taageero? Ayuu su'aashii ku soo gabagabeeyey. Morrison ayaa yiri, waan la istaagay haweenta aad sheegayso, waana kala hadlay waxay codsanaysay oo ah in gargaar dheeraada la siiyo debdemiska howlaha ka wada gobolka New South Wales. Marka waan kala hadlay, ayuu yiri Ra'iisul Wasaaruhu. Dhacdo kalena, mid ka mid a shaqaalaha debdemiska Cobago ayaa u sheegay Ra'iisul Wasaaraha inuusan salaamayn oo gacan qaadayn. New South Wales waxay dadka uga digaysaa inay ka baxaan xeebaha koonfureed maadaama la filayo in xaraaradu ay aad kor ugu kacdo Sabtida. Xafiiska saadaasha hawada ayaa saadaalinaya in barito ay noqon doonto maalin aad iyo aad u kulul. Maamulayaasha ayaa sheegay inay u badan tahay in guryo badani guban doonaan Sabtida, laakiin mudnaanta ay siin doonaan inaan dad ku dhiman ama ku geeriyoon dababkaasi. 8 qof ayaa ilaa iyo hadda ku dhintay dababka ka socda gobolka New South Wales. Premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in shaqaalaha debdemisku ilaa iyo hadda ay ahaayeen dad aad u adkaysi badan, adeegyada degdegaana si fiican ay wada shaqaynayeen.
Some extremely relieved that access to the Princess Highway has meant that everybody who wants to get out of the south coast.
Waxa aad iyo aad qalbiga iigu dajiyay furnaanta wadada weyn ee Prince Highway, taasoo macnaheedu yahay in dadka doonaya inay ka baxaan xeebaha koonfureed ay ka soo bixi karaan. Weli waxaa jira fursad dadku ku bixi karaan. Haddii aadan ku khasbanayn inaad sii joogto goobahaas, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad isaga tagto ka baxdo. Sida uu ku xigeenka gudoomiyuhu sheegayna, waqtiga fursadaasi waa uu soo yaraanayaa, ayay tiri premierada gobolkaasi Gladys Berejiklian. Maamulayaasha Victoriana waxay sheegeen in 700,000 oo hektara oo aan la xakamayn inay weli ka holcayaan gobolkaasi, iyadoo dadka ay saameeyeen lagula taliyay inay isaga tagaan aagaasi. Hay-adda maaraynta masiibooyinka ee Victoria ayaa sheegtay in khatarta dababkaasi ay jiraan maadaama ay wadooyinka xiri karaan. Kaaliyaha taliyaha booliska gobolka Victoria Mick Granger ayaa sheegay in dadka ka soo qaxay Malakuta ay berri galabtii iman doonaan Hastings.
These are very, very challenging and unique times for Victoria and for Victoria Police. We've developed overnight a strategic plan that will help see us.
Waxaan ku jirnaa waqti adag oo caqabado gaar ah aanu wajahayno haddaanu nahay booliska Victoria iyo gobolka Victoria guud ahaan. Xalay ayaan qorshe dejinay kaasoo ahaa inaanu ku gudano mas-uuliyaddeena oo aanu dadka ku daadgurayno, waxaana ka codsanaynaa in ciddii awooddaa ay qaxdo. Ku dhawaad 30 qof ayaa lala yahay iyadoo 2 qof la xaqiijiyay inay geeriyoodeen. Steve Warrington oo ka tirsan hay-adda debdemiska ayaa sheegay in 800 oo square hectares uu dab ka holcayo gobolka oo dhan. Digniino xaalad degdeg ah ayaa ka jira 2 dab oo ka gubanaya Kangaroo Island ee gobolka South Australia. Dabka ka gubanaya Ravine ayaa soo dhaafay qadkii maanta oo Jimcaha, wuxuuna markiiba gubay dhul gaaraya 10,000 oo hektar. Dab kale ayaa ka holcaya Duncan, iyadoo debdemisku ilaa hadda uu ku guuldareystay inay joojiyaan afidi xiriirida dabkaasi. Maamulayaasha ayaa sheegay inay la yaabayaan haddii wax guryaha aysan ku guban, laakiin ilaa iyo hadda lama xaqiijin wax guryaha oo gubtay. Wasiirka adeega degdega ACT ayaa u mahadceliyey bulshadu deganaanta ay muujiyeen, laakiin wuxuu uga digay dadweynaha in wali waqti khatar lagu jiro. Mick Gentleman ayaa sheegay in shaqaalaha dabdamisku tageen dab kascad loo daaray, iyadoo dabaylo iyo xaalad qalayl ah ay ku soo wajahan tahay gobolka ACT Barito Sabtiya. Inkastoo aysan jirin khatar ka jirta Canberra, hadda wasiir Gentleman ayaa sheegay inay diyaar u yihiin haddii xaalad degdeg ah oo kale ay timaado.
But I remind people to be practical, to think about what they're doing during this weekend to ensure that they're safe for their family as well. We've seen an increased number of
laakiin waxaanu dadka xasuusinaynaa inay feejignaadaan oo ay ka fakaraan waxay sameynayaan sabtida iyo axada si ay u hubiyaan in iyaga iyo qoyskoodu ay bad qabaan. Waxaad aragteen gawaarida oo ku sii badanaysa wadooyinka ACT sababtoo ah waxaa maraya dad ka soo qaxaya xeebaha koonfureed ee gobolka New South Wales. Dhanka kalena wasiirka adeega degdega ah ee New South Wales David Elliott ayaa shaqada ku soo noqonaya sabtida kadib markii lagu dhaliilay inuu dalka dibaddiisa u safray iyadoo dababku ay ka gubanayaan gobolka.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.